gari kan rakettina habru sukai ummator studio kalangu wadanta on gicci mun ko habar o ay samado de mun di abdul mun fofmo abdul
ya gaddan den sukabe ummator wonde no hettina ni en asabe
der habru di di hanani me pudire do to aki jande ko fayo de do alkamisa sappo je lewru october der yotara pindinol meden men jehe wuro gaya men gi nono sukabe a hibe wonbe gadira burna mabbe der gallure gaya an wakati mun kan tire fijo chini no kanne
aisa a wadi filla natol jande lokol sappo je lewru october hitan dubi ujuna didi e laso hanu gomnati haliri dum
non bannirawo ka himbe na don kala halaji kewdi do majjo ba janginobe en be don giya ko dun so ike jande de hana himbe fu pay so waago jande wakkati on en kettino ko banni me waddani me hawo mamma ko dum firti dengal fulfulde
be fi jande jewta be fu ngala no jardi sako amto lekol wi angol no wadan sappo je lewru october gol no wada sabu chadale kewde no cerkiti der mum yeru no sumana alfa Maman Bashir Gotom fedde ardangal sukaabe jangobe on wiri mabbita l'école biangongol notidi wada der wakkati biado
il y a des villages
no wodi gure de ba goto hoddaaki hande der mu e fu e dilli no wodi du ci e mubbe e diyanya der jangirde fuudu hande rafi labal gal kan wodi
collège imam dans les lycées
emil de ala ko neddo fedde ardangal jangobe wi dun no gonga nam fu gasinaka sako faawie on to l'école no wadan der wakkati biado
la kish filla nato lokol sapo jew lewru october dun ka heggida amin wadata ko gomnati tilay wonno tefa nato lokol gol wada tawidu dun wadata ko
impossible
yeru no ardibe hazu jande ben kaliri labi fukandi ko jama ko watta tawe mabito lekol ko dubu jinaay didi eno ga yade no gay e godun wadiri no wodiri de be muya halde do dande studio kalangu
bani rao ado wodi habar ko lady ingila wadi anniya jojinde wakili mudun o lady niger
a jojino lo kili o enda nider lady niger do enda hunen non ko wodi sanne no nafadu
non bannirawo der sigila tefol yaadu yeso waddi ko lady ingila yi in hokay cede jande tawrabe derol master kay yaadu yeso jandeji mabbe ko hitane du ujinaaji didi laso e go o yaade hitane du ujinaaji didi laso didi
gonga cede jande de du fu lady ingila kan adi dongal hokkude de seni no wodi labi gon joddinaadi di jangobe ben kani tokirde ko heba cede de enda hanono Catherine Ingler ambassadeur lady di famtiniri dum
tek bourse Lady Angleterre no hokkan sukaabe ekol bibe leddi Niger gadube jande master jangowa der university mo Angleterre bibe bawi jetti demgal ingilisi giddo heba fama tefa lawol facebook amis @ika_en_niger kebudo lawol jangowa der university on teddirka mum funo hojetti tawedo nyenjudo non far jande mum gan heba wadda bayle der leadership
domain
joni esa sejen ton endan der hubere agades to sukaabe ummatore bangere sabon gari de andan cigili alal bittido wa andan wadude wuwa labaton andan der loktorore sabon gari de andan
non bannirawo kuma misali non ko himbe handi ekkito imam majju men kettino ko banni me waddani me musa mama ko dum firti dengal fulfulde
sadandirde andam din wani ko sukabe ummatore be bangere sabon gari ngadi yaade wuwede der loktorore dum du kondan ganduru didde e jonte pabe kolati nadon wada bonanda der commune on sane ali amadu horejo sukabe ummatore bang
kisi vraiment inasia
de gonga ko nafa himbe no undu sabi ko min yami dum wade do der loktorore gam wallirde labal hebul labal hebu hidira
comme seulement lundi
no be dudi sukabe rewbe e worbe ko jeddum du weli horejo committee kawji do loktorore sabon garidem Abdurrahman Abdul
c'est une mare imende
jamaare e jamaare wari wuwi lamni loktorore de miden jettabe du sanne miden gatta handen dani himbe gara dara loktorore aminde weltare non te gomo
de cette activité
hore be awjibe filla challal himbe be commune agadez no gatta dane du kay yade esukabe ummatore beto kwat tawe ngey gaddo filla labar de loktoroje tawade lay gallure agadez de
joni kuma sey min natta nder yewtere pindinol meɗen ɗon to min payi wuro Gaya nder région do sod on to saaroɓe sukaɓe no jaraɓe don to modiɓɓe nder gallure den en kamɓe gaɗa jande Qur'an.
Non jati Aissa wonno waɗa amma nder majum ko mettini kam woni sukaɓe ɓe enden de gari seni gatte garbinol dow laabi huɓere de enden hanono himɓe huɓere de enden kaaliri ɗum sey kettine nder ko woɓɓe maɓɓe mbi ifadel alu dow majum gam fantinde himɓe
nder nokkuji e dow laabi gallure Gaya ɗon fuu a yi'an a yiɓe ne jogi tasaje e garbinte kamɓe koye maɓɓe iɓe garbina gam tefude ñamdu kettine seedagu woɓɓe nder maɓɓe.
Wallahi nder ahi ngako gu ndego min keɓa ko ñaami ndego min keɓata modiɓɓe amin ɓeydu mbawa ñamnimi gam miɗen ɗuuɗa ko wadda fuu du
hewtatowore.
No ɓiɓɓe wuro ngon no jiira fii ɓe sukaɓe garbinoɓe wontirini wakkati fuu iɓe kaala dow majjum
tewyannika
jande Qur'an waddiɓe amma wakkati fuu nder garbinol ɓe goni hannden sey gi'a saaro hokka ɓiyum jande amma waɗan hitaane muɓɓere andana nder ko o woni de gonga du bayle no hani watte nder
ngam heɓande o saɗorma saatu fuu mo sala ardiɗo sarus kawjiɗo fii rewɓe mburdan sukaɓe mo Gaya haali tindinoje tokkitaɗe no waɗe dow majjum madame Amina Mamadou.
A tawana modibbo goto ahiɓe ngaɗoɓe capanɗe nayyi fa ɓura no wakkatiji o o wawtare ñamniɓe ɓe fuu denne cukaɓen dole garbino woɓɓe maɓɓe naata golle gaɗanteɓe mardi bondi minen poɗo hakkilloji modiɓɓe ɓen ko sukaɓen hannda waɗane mardi bondi iɓe ɗon pamanami
sukaɓe ɗuɓɓe no tawa nder o saɗorma cattuɗo nder leyɗe bandiraɓe no madame Amina Mahamadou famineri fii sukaɓe ayiɓe o du no hani heɓane mo sola
joni Aissa sey nata nder fijoji coñinol ɓandu
battu ñalawmaji FIFA ittaɗi har ko darta latol bal nder leyɗe duniyaaru fuɗɗama 5 lewru octobre. Dalila majjum waɗi ko mena Niger imma fedde sawo leydi Tchad kono ton no latta ton e stade Seyni Kounthié.
Non jati woni no waɗa Aissa seni nder majjum latoɓe balgon keɓa warde e lawol gol enda amma hanono Silman Mohamed kawyiɗo fille golleji feni foot leydi Niger ɗo enden haalirani ɗum Hawwa Mamman tammude heɓude coupe o enden no woodi.
Ko waɗi ɓe keɓta warde woni Allah e ñaw coronavirus kon yimɓe fuu andani ano latoɓe bal tawaɗo leyɗe yasin ɓen ummaki mu'en wara no tiiɗam wonɓe Tel Aviv Israel ɓen keɓta warde Mohamed Ali e Yusuf Daniel Ali gonɗo république Tchèque kon ɗo heɓta warde to latol bal arane noon Mamman Cissé kando kay Allah e rafiiallal ɓandumo dey ɗum fuu hatta miɗen goodi latoɓe bal heƴuɓe miɗen kooliɓe ɗum wooɗi du jamaku no heɓoyte oɗon andi e fuɗɗode latol amin ittondira ɗum Côte d'Ivoire kile ɗiɗi jalorgal no heɓe dow amin wakkati no latol hakkunde amin e Madagascar kamɓe Côte d'Ivoire ndenne min jiɗana heyɗin tidde yidde tawande hakkunde fedde menande e jama'are
ɗo min kanti habaruji amin ko sukaɓe ummatore min getti kettinaki on kettinima nde on giɗi hettinago habaruji oño on dow laaya RTL 3 ɗiɗi imma joyi sey janggo diyon kiyari.